Isha, be boy, ye do one. Do it with Betsy, what was a killer than you know? Lako, go to the castle, what damu ya go. Hey, what Christo, what a mayote. Isha, be boy, ye do one. Do it with Betsy, what was a killer than you know? Wadamu ya eko
Wanatuhi nuretu fariji Kwani sisi tuwanyongetu Zioshe dhambizi tuziwe kama theluji Utulinde siku zote e Bwana Wanatuhi nuretu fariji Sisi tuwanyongetu Zioshe kambizi tuziwe kama theluji Utulinde siku zote e Bwana
Kote mwana